Mungu kaumba dunia, kaumba na upendo unipende. Ina mengi dunia, kuna maumivu jichunge. Tulilindele tupendo, daima mbele tusonge. Usibadili mwenendo, na lugha nzuri tuonge. Unanipenda, na mimi nakupenda pia. Uko moyoni nilisha kuridhia. Usije kwenda bali na mimaidia. Navyo kupenda moyoni nitaumia. My love, my love, my love. Kupendo nilo na hakuna tenishika nigeuke nyuma. Umevuno vumilivu na nyumbani umenipa heshima. Napenda ulivyo mtulivu, oe msikivu na umetulia. Usije nipa maumivu, kidonda ndugu nikaugulia. Unanipenda, na mimi nakupenda pia. Uko moyoni nilisha kuridhia. Usije kwenda bali na mimaidia. Navyo kupenda moyo nini taumia. My love, my love, my love. My love. My love, my love, my love. My love. Ikitoke umenimiss, basi sikiliza radio. Nina mengi ya kusema na wewe.
Sikiliza radio.
Ikitoke umenimiss, basi sikiliza radio. Nina mengi ya kusema na wewe.
Sikiliza radio.
HD on the track.